Marsh Wine. Ganshu. Yuji Heights.
Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. IT of America, skinny ya jifirika. Nachukua jetoli mdipuwa bachai. Natoma hiya fako, mahiya kulia nkoko. Wonye nye watu wakwata kumukuba nako. Kubulunji woli koto sana linya butaka. Mwanamu walangu kwa tanga ejatika. Tukene mbondi, kukulile ebika. Njagalo juice of girl ulichika. Kunipe limozini, kunipe linkolini. Kunipe hile hama, kunipe hile benzi. Kunipe Lamborghini au ile Ferrari. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. Otukula skin, mkapale akajini. Unimilefana ni mkatete akagini. Skinny nyensi wasema nyosi ni samajini. Love ubeda burwade katine muskani. And your love ya fadileta muswaitani. Fakupigambo ya batese lika iranga kuinini. Manya ubeda jeni enze Mr. John. Wangi well done tofayo baguani. Kisi omedanga kachaya kali kwa majani. Kulabi nizukira webantu mumdalasini. Nasingana jaja oligweba itayasini. Nambuza weni nani mwenye natafuta queen. Wali beautiful ngo today wali kusini. Ngekisa mchochima sama sange chenko kukusiani. Kubulunji woli kole kanze kuite my queen. Kenkulabia ni wakambu walanga mutawani wa amini. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. You have nice face, you have nice nose. You have nice high, you have nice dimples. You have nice smile, you have nice figure. Oh my God, stay with me. Wizak staff, open like tam. Beautiful baby, stay with me. Unwaka kama zabu, na kutamani kama pesa. Na kuwazi kama ndoto, na kumisi kama sleep. Na kupenda kama pillow, na midunda kama ngumi. She look like angel, she laugh like queen. I need you like money, I miss you like a dream. Dream becoming true, code in my hand. Don't leave me alone, fly me to the moon. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. Hey, my eye, my morning tea. Sawacho ya baby, zende time. I need you, baby. I miss you, lady. Mina kupenda, mina kutamani. I color, I Jessica, I Flavia, I Agatha, I Jackie.